mutima gwange yokwagala akawuko kikavira ku mutima gwange yokugula
kabaka uwoko akasikiriza mutima gwange yokwagala akawuko kikavira ku mutima gwange yokugula
olina obugambo bw'okozesa obanga oyogera bwe wankuba olina engeri eyo gy'onkwata obanga oyagala yentengula olina obufubo bw'okyusa mu bulamu bwange bw'osembera wansensera kwenyingira bembi n'omutima gwange n'ogutaganjula gwona laba nakwewanze na twala yona bembi kabaka wuwuko akasikiriza omutima gwange yokwagala akawuko kikavira ku mutima gwange yokugula
kabaka wuwuko akasikiriza omutima gwange yokwagala akawuko kikavira ku mutima gwange yokugula
kabaka wuko akasikiriza omutima gwange yokwagala